Umfanekiso wamashumi amabini anesithandathu, ukuhamba ekukhanyeni. Phambi kokukholwa kwethu kuYesu sibe sifana nomntu ohamba ebumnyameni, kungekho kukhanya. Besisodwa kuba engekho onokusinceda, yaye besingazi ukuba masenze ntoni na, kodwa emveni kokuba sikholiwe kuYesu, sifana nabantwana abahamba ekukhanyeni kwemini. Umoya oyingcwele, oko kukuthi umoya kaYesu, usoloko ulindele ukusinceda, usibonise indlela kaThixo ngelizwi likaThixo.